It's all on, baby.
Zen1.com.
That boy passed me the weed. I'm about to say some new shit, nigga.
Gonna boy come in number one. Uyo AC wakuni fanya ninwe nile wimbo na Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninwe nile wemi siyaoni. Siyaoni.
Na ukinyona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaga ganja. Ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. Living my life no stressing. Music that's my dream what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nita testing. Ona ninavyo nata na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa hiko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa. 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 Ninafanya kusudi. Sijalewa. 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 Ninafanya kusudi tu.
Aye, aye. Siku nikilewa mtajua. Mbona mtajua.
Kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaga ganja.
Ito
ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing. Living my life no stressing. Music that's my dream what I'm chasing. Ukisikia nimelewa nita testing.
Ona ninavyo nata na biti. Piano za kisasa na TBT. Mwendo wa kwa hiko tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa. Sijalewa. Sijalewa, ninafanya kusudi. Sijalewa, 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 ninafanya kusudi tu.
Na ukiliona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na mutaga ganja. Hicho hika hekiganja.
Kuzawa chawi.